E aku nui e aku rahi nau mai hakatau mai ki nei kawenga kōrero atu I te reo irirangi o te hiku o te ika. E haere ake nei ko ngā pānui matua mō ngā whānau me ngā hapū, puta noa te taituki rau. He kaupapa whakatō rā kau kua whakaritea mō ngā whānau me ngā tamariki mokopuna kia whakanui I a matariki me te tauhou Māori. Haunga I tēnei, he kaupapa e kōkiria kia tiaki I te taiao me ngā arawai. Katu tēnei hui hei te 11 o ngā rā o Hūrae ki Moirua Park, te Hiku Sports Club. Katimata hei te iwa karaka I te ata. Mena he hiahia nōu ki te tai ātinana atu ki tēnei kaupapa, kaua e wareware, haria o ake tapu tapu. Whakamaua ngā kākahu tika mō te hōtoke kai tūpono ka ua. Heoi, mena he pātai tāu, whakapā atu ki Roz, mā runga I te nama waia, kore rua kore, whātahi waru waru, rima toru rima whā. He karanga ki ngā taitama tāne, ngā taitama wahine hoki, kua whakaritea tētahi hīkoi, mō te maria, hei ngā rā e heke mai nei. I hakaritea tēnei momo hiko I runga I te wairua pai, te aroha me te tika mo te hāpuri o te hiku o te ika. Katimata te hiko I ki Roma Marae hei te ata o te 11 o ngā rā o Hūrae, tēnei rā horoi. Waihoki mehe mea he hihia nōu ki te uru atu, whakapā atu ki Hoira Kliskovic, mā runga I te nama waia, kore rua fitu, waru toru tahi, ono rima waru tahi. Ko tangaro tai a wānanga, he hui kua whakaritea mō ngā whānau whānui o Whangaroa. He wānanga e hāngai pū ana ki te whakawhanaketanga o Whangaroa. Nā, ko te tumanako ka whai whakaaro ki ngā ngāhere me ngā arawai. Nā, ko te pātai nui, me pēhea e tiakina, e manaakitia I enei momo tāunga. Katu tēnei hui hei te 11 o ngā rā o Hūrae ki Kaio Clubrooms. Ka kōkiri hei te 10 karaka I te ata, tainoa atu ki te 2 karaka I te ahiahi. Kua whakaritea e Ngāti Kahu Social Services I tētahi hui kia whakanui I a matariki me te tauhou Māori. He rā pai mō ngā tamariki mokopuna, o tira ngā whānau whānui ki te whakarauika mai I runga I te karanga o matariki, o puanga hoki. Hei te 15 o ngā rā o Hūrae tēnei hui e kōkiri, katimata hei te 10 karaka I te ata ki te whare o te ahu ki Kaitāia. Mō wētahi atu whakamahuki, whakapā atu ki tō rātou pai tukutuku ki www.ngātikahu.co.nz. Nō reira e te iwi koi apu ko ngā pānui matua mō te tai tokirau, atu I te reo irirangi o te hiku o te ika. Ko te aumihi Jones ahau, noho ora mai.